next level. Mbana yo, toko kani te. Respects, Babas, na Mombasa, nama.
Naipenda sana ga Yeah.
katika makelele ya pamba hayana kishindo, hawaniwezi.